Sebastian Larsson. Larsson on kolonnut prekursseissa. Larsson on kolonnut. Sebastian Larsson on kolonnut kalankolla Chingy Man City. Aja. Aa, kuli. James McLean. Ji Dong-hoon. Ji Dong-hoon. Si señor. Si señor. Ji Dong-hoon. Ora, 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 ora. Mga tsaka ko na ora, ora. Sunderland, bao la kwanza. Sunderland moja, Man City hawajapata kitu na waamini macho yao.
Counter attack ya kwanza kabisa katika dakika za lala salama, anacheza vizuri kabisa hapa. Sisenyo na Ji Dong-hoon anavunja ile offside na kubaki peke yake na goalkeeper Johan, anamchambua goalkeeper na kuweka mpira wafuni katika dakika za lala salama. Super Sabio, Ji Dong-hoon. Nisema goli likiingia hapa ndio linalala, analala nalo mtu. Sekunde tu chache zimebaki hivi sasa mpira umalizike.